cabsi yar gagar fara badan ayaa soo gaaraya shacabka ku dhaqan Garissa County. Kadib daqiiqad daqiiqad markii wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ay shaacinaysay dhimashada tira dad oo cudurka coronavirus oo ugu dhimanaya guud ahaan gobolkani, saddex qof ayay sheegtay wasaaradda caafimaadka in saaka aroortii u geeriyoodeen Garissa County. Tirakoobyada guud ee wasaaradda caafimaadku ay qaaday ayaa waxay ku sheegtay in kor u kac laga dareemaya heerka cudurka coronavirus uu ku gaaraya gobolkani Garissa County, iyadoo calaamada labaad ee dalkani keyana haatan ay saarantahay Garissa County. Mudane Roble Nuno, wasiirka caafimaadka Garissa County, ayaa waxa uu sheegay in tirada Garissa guud ahaan cudurkaasi coronavirus oo ugu dhimad in maanta ay cagacagaynaysay ilaa iyo 100 qof. Waxa uu mudane Roble sheegay in 24 saacii la soo dhaafay tirada guud ee baaritaanada cudurka coronavirus lagu sameeyey laga helay oo ka mid ahaa cunug yar oo jiray 10 sano, taasoo ka dhigaysa in tirada caruurta ee haatan cudurkaasi coronavirus ka qabtay Garissa County ku dhaqan ka dhigaysa mid kor u soo kacaysa kadib markii shalayto cunug 3 bilood kaliya jiray cudurkaasi coronavirus laga helay. Dana Roble ayaa warbixintiisa maalinlaha ee cudurka coronavirus waxa uu ku sheegay in guud ahaan isku celcelis tirada cudurka coronaviruska haatan uu soo rirtay ay gaarayso 1846 qof. Waxa uu sheegay guud ahaan tirada baaritaanada lagu sameeyey in ay gaarayso 24 saacii la soo dhaafay 16938 qof, taasoo ka dhigan in tiradii ugu faraha badnayd daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa wasaaradda caafimaadka Garissa County baaritaano ku sameynayso 72 kale. Ayaa waxa uu ku sheegay in Roble ay jiifaan xarumaha kala duwan ee Garissa County, taasoo ka dhigayso in 12 ka mid ay yihiin kuwa aad u ildaran oksijiinkana uu ku soconayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in 278 ka mid a dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan xarumo kala duwan oo Garissa County haatan lagu dabiibayo. 20 ka mid ayaa waxa uu ku sheegay in dadkaasi cudurka coronavirus qaba haatan ay ka soo bogsoodeen kana soo baxeen xarumaha gaarka ee dowladda Garissa County ay ugu talagashay dabiibka iyo la tacaalida cudurka coronavirus. Mar uu ka hadlayay arrimaha tallaalka ayaa waxa uu sheegay in 24 saacii la soo dhaafay la geeyey degmooyinka kala duwan ee Garissa County 7529 doos oo tallaalka cudurka coronavirus ah, wuxuuna sheegay in dhammaantood laga heli karo xarumaha kala duwan ee Garissa County. Isbitaalada waaweyn ay yihiin saldhigyada ugu weyn ee cudurkaasi coronavirus tallaalkiisa laga qaadan karo. Gabagabadii waxa uu mudane Roble sheegay in iska indhatirka shacabka iska indhatirayeen in dhowaaleedba jiritaanka cudurkaasi coronavirus haatan uu noqonayo mid cabsi iyo argagax fara badan gelinaya muwaadiniin fara badan. Wuxuuna sheegay in tan Garissa County ay cagacagaynayso in qof walba u joogsado qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortegi lahaa tallaalka dowladdu ay bixinaysana dhammaan shacabka uga qaadan lahaayeen xarumaha kala duwan ee Garissa County. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.